ciidamada dambe baris ee magaalada Nairobi ayaa gacanta ku dhigay nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey afduub loo geystay haweeney 39 sano jir ah oo lasoo badbaadiyey shalay. Haweeneydan ayaa 3 maalmood afduub ahaan loo haystay. Howlgalka lagu soo badbaadiyey haweeneydan waxaa ka qayb qaatay kooxo dambiilbaarayaal ah oo ka kala yimid Nairobi iyo sidoo kale waqooyiga Minti oo ka tirsan ismaamulka Meru. Cabdulaahi Maxamed Guuleed oo ahaa edisanaha ugu weyn ee loo haysta afduubka haweeneydaasi oo lagu magacaabo Shankara Aadan Xasan, isagoona ah nin horaan u qabay haweeneydaasi, hase ahaatee waxa uu go'aansaday inuu dib ula madoobo balse uusan u marin waddo sax ah. Shankara Aadan Xasan ayaa laga soo helay guri cidla ah oo ku yaala dowla deegaanka Meru oo 3 maalmood ku xirneed, iyadoona halkaasi ku wajahday nolol adag oo xitaa hal mar keliya cunto la siiyey. Haweeneyda afduubka loo geystay ayaa u sheegtay ilaamaha amniga inay afduubteen 3 nin oo mid ka mid a ay aqoonsatay, islamarkaana u ahay nin horaan u qabay oo 2 bilood ka horay kala tegeen. Shankara ayaa sidoo kale sheegtay in raggii afduubtay mid ka mid a uu watay dareeska ciidamada booliiska ee waddanka. Shankara Aadan Xasan oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegtay in ninkii ay kala tegeen uu u sheegay inuu weli jecel yahay oo uu doonayo inuu mar kale uu la midoobo, taasina ay ku qasabtay inuu afduubka u geysto. Haweeneydan oo dhibana ah ayaa laga qafaashay waddada Likoni ee magaalada Nairobi xilli ay ku sii jeeday goobteeda shaqada ee garoonka diyaaradaha caalamiga Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Kadib markii laga soo badbaadiyey raggii abduubtay, ayay Shankara la hadashay warbaahinta iyadoona ka warbixisay sida loo abduubtay iyo xaaladaha adag ee ay martay. Dhanka kale, xildhibaanka laga soo doortay bariga ismaamulka Mandera Xuseen Weytaan oo ka hadlay dhacdadan ayaa laamaha maanka uga mahadceliyey jawaabta degdega ay bixiyeen, islamarkaana ay soo badbaadiyeen gabadha la abduubtay.